bezela
noma ngizima kangakanana
bezela
uma uphila kulo mhlaba
bezela
noma ngizima kangakanana
bezela
awubekezela
bezela
awubekezela
bezela
awubekezela
bezela
awubekezela
bezela
feeling my ups and downs Ungakala today, but remember mfwethu, that's the first round.
Second round, yeza.
Sasa ngashonela ngosubambi crown.
Bambi cup lakho.
Bamba now amas, never give up.
Ungalahli thawuli.
If you fall, zifaka impiko, pick yourself up. Ngeke bakuthande bonke kulindele ukukhosela phansi. Ngeke kube lula vele amasoka speak them up. Uzophumelela kanjani kusashayisha umloqala emini umbithene negawu.
Awubekezela, bekezela. Awubekezela, bekezela. Awubekezela, bekezela.
Awubekezela,
bekezela.
Uma
uphila kulo mhlaba, bekezela. Noma nzima kangakanana,
bekezela.
Uma uphila kulo mhlaba, bekezela. Noma nzima kangakanana,
bekezela.
Awubekezela,
bekezela.
Awubekezela,
bekezela.
Bezela,
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 Tiger,
bezela.
Machita ngithi bamba nani maphupho sofeza ngiyafisa kubambisa salamlinga zongilahlekela sike sikhohle phupho jan kube indlovu yangena ukuze izinto zihlangane sinye sathu phela impupho ayithenga ngekhaya mfana ngithi kushoda isaka inkulu lenkanyambela ngakimi ngizoyikhathaza from Mpumalanga to Ntshonalanga kobiza uTiger kwezokukhahlamba intaba ngokucanca ngokugandaganda bafika bazama ukucima ngasima ngayibambishisa ayinine nangiphazamise niphila ngokuzenza omama sita na Siyahamba angesiphelele lana ha sophelela lana angeke we Tiger hayo sebavumile danko bengiqinisile shule indlela ngoyihamba ngifike nginabo sesikhaliphila nginizwa khulumani nginizwe hansi ake ngiqinise ihansi angeke ngidize okwalo ngizoshesha ngidine
uma uphila kulo mhlaba
bezela
noma nzima kangakanana
bezela
uma uphila kulo mhlaba
bezela
noma nzima kangakanana
bezela
Awubekezela,
bezela.
Awubekezela,
bezela.
Awubekezela,
bezela.